She's the midunda.com.
Singa, I'm better than a baby. Yeah. Oh. Amani ya moyo, thamani yangu imepotea, amenyacha. Waopanio, wapambio, amepepea, eti amepata mwingine mpya. Yo zamani garasa, yamenitupa. Tena wezi nitaka, zilepanda shuka. Shoza chaka tuchaka, kaniacha fupa. Nibado nyama nataka, bora tangesema nimemkosea nini. Shida sijui, hata kwa usalamu shindwa takongea, na Mungu nyanangata ulimi. Masikini moyo wangu, mapenzi swa kusaminiwa eti.
Ameniacha baby,
ameniacha eh.
Ameniacha na majozi,
nalia kama mkiwa we.
Ameniacha mpenzi,
ameniacha eh.
Ameniachia machozi,
yeah, yeah, yeah.
Ameniacha baby,
baby.
Ameniacha na majozi,
huruma.
Ameniacha mpenzi wangu,
kipenzi changu.
Ameniachia machozi,
yeah, yeah. Oh, yeah. Ah, yeah, yeah. Nikivuta taswira, tabia, mwenendo, wala fanani, wala haenda ninavyo. Ningeziende kesa hasira singe endo. Kikubwa imani, haki anani vitendo. Alivyo nitenda, ningejua kama ya nipendi mapema, isinge ruhusu moyo wangu kazama. Na kama kweli alikuwa nipendi, siange sema ye, yeah. Pale pema, leo sio pema tena. Bora tangesema nimemkosea nini. Shida sijui, hata kwa usalamu nashindwa hata kuongea, na Mungu nyanangata ulimi. Masikini moyo wangu, mapenzi swa kuzaminiwa eti.
Ameniacha baby,
ameniacha eh.
Ameniacha na majozi,
nalia kama mkiwa we.
Ameniacha mpenzi,
ameniacha eh.
Ameniachia machozi,
yeah, yeah, yeah.
Ameniacha baby,
baby.
Ameniacha na majozi,
huruma.
Ameniacha mpenzi wangu,
kipenzi changu.
Ameniachia machozi,
yeah, yeah. Ishinga, ishinga. Oyake
Chizimidunda.com.